singe kwa department, singe kuwa tana wale. Wendo nguvu yangu kila day, nenyewe kwa shule ndo nipate brains. Nasema sante juu wengi na wana brains, mefanya mose zilipe. Love you ma, bila support yako singe read so far. Tangu kidogo ta bado still na nila. Support yako singe read so far. Tangu kidogo ta bado still na nila. Minapenda kono kono ukismile, nani shua uko safe. Ma any girl give her any sunshine, nguvu yangu kila day. Minapenda kono kono ukismile, nani shua uko safe. Ma any girl give her any sunshine, nguvu yangu kila day. I love you ma, love you ma, I love you ma.
Love you mom, I love you mama.